wicare akira mu mutima fungana kare umvise nabarushi naramakare ngiye kumwandika sinabona makaye umutwe wanjye wubitse amabanga niyo ndwaye byambera muganga aranyubaha nasa n'ubunyanga ni mama cyangwa kukabarusha uburanga mutega amatwi nkuko numva zana si bimwe by'imitwe niwe numva tuzabana umwana wanjye aranyubaha sana nanjye kandi ndamukunda sana nibumvana nawe vuga sana sana ndakupenda sana umwana wanjye aranyubaha sana nanjye kandi ndamukunda sana nibumvana nawe vuga sana sana ndakupenda sana byarenze igitomati abasore bo bahakoreye inkomati nirukanse imbeba zijya kurya imyumbati nsigarana umwana ngiye kumuha ayo gati yarishije shuga dadisi kigali akatira ruki wigize ikinani atuma bamwe bapfa mu butinganyi n'umwami kazi yahekwa n'umugobyi mutega amatwi nkuko numva zana si bimwe by'imitwe niwe numva tuzabana umwana wanjye aranyubaha sana nanjye kandi ndamukunda sana nibumvana nawe vuga sana sana ndakupenda sana umwana wanjye aranyubaha sana nanjye kandi ndamukunda sana nibumvana nawe vuga sana sana ndakupenda
Sana, sana, sana.